waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali wasiirka socdaalka peter dutton ayaa xaqiijiyey inuu dib habeyn ku soo samayn doono sharciga qaadashada dhalashada iyadoo la khafiifin doono imtixaanada ingiliishka kadibna dib loogu soo celin doono aqalka sanadka sharcigan sidii markii hore u qornaa ayaa lagu dheereynayay waqtiga la sugayo in la dalbado dhalashada dalkan australia wuxuu sidoo kale adkeynayay imtixaanka luqadda afka ingiliishka wuxuuna sidoo kale awood dheeraada siin lahaa wasiirka socdaalka wasiir dutton ayaa sheegay in senatarro badan oo madax bannaan inay wax fiican ka sheegeen sharcigan oo weliba qaarkood dowladda ay ku booriyeen ayuu yidhi in lasii adkeeyo sharcigan laakiin wuxuu ku eedeeyey mucaaradka federaalka inaysan u shaqaynayn danaha qaranka
They are opposed to our proposition that if somebody has been on welfare benefits they're of a working age they've got a capacity
waxay ka soo horjeesteen hindiseheenna ah in haddii qofku cayr qaato da'da shaqadana uu ku jiro uuna shaqayn karo laakiin uu cayr qaadanayo waqtiyo dheer inuusan xaq u lahayn inay iska qaataan dhalashada waddankan iyagoo aan wax su'aala la weydiin marka ha sharxeen xisbiga laybalku siyaasadooda sababtoo ah hadda waxay ciyaarayaan siyaasad ismaqashi ah iyaga iyo greenku sharcigii hore ayaa ku guuldaraystay in lagu ansixiyo aqalka sanadka iyadoo laybarka greenka iyo kooxda nick sanafon ay ka soo horjeesteen nick mickam oo ah senator ka tirsan xisbiga greenka ayaa sheegay in sharcigan oo la ansixin waayey ay guul weyn u ahayd dhaqamada kala duwan uuna aad ugu faraxsan yahay in la tuuray
there are many thousands of people whose lives have basically been put on hold by Peter Dutton and from today
waxaa jira kumanaan qof oo noloshoodii uu Peter Dutton hakad geliyay maanta wixii ka dambeeya noloshooda ayay sii wadan karaan oo waxay dooran karaan waxa mustaqbalkooda ay samayn lahaayeen iyagoo ku kalsoon in araajidooda lagu qiimeynayo shuruucda hadda jirta ee aan lagu qiimeynayn sharciga Peter Dutton ee ku salaysan siyaasaddii caddaanka Australia oo ahayd waqtigii dadka midabada leh aan Australia loo ogolayn inay degaan taasoo senadku diiday ayuu yiri Mikam soo galootiga hore u geystay codsiga dhalasho iyo kuwa hadda ku tala jira waxaa lagu qiimeyn doonaa shuruucda hadda jirta ingiliishka heerka lixaad ee hindisahan ka mid ahaa ayaa ahaa caqabada ugu adag ee senadku ka soo horjeestay gaar ahaan kooxda Nick Xenophon oo lagama maarmaan iyadu u ahayd sharcigan inuu aqalka sanadka ka ansaxo dowladda ayaa hadda doonaysa inay heerka imtixaanka ka dhigto heerka shanaad oo ah mid ka fududkii hore dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay sii wadi doonto inay wadahadal kala gasho senatarada madaxa bannaan isbeddelkan qaadashada dhalashada australia iyadoo markaasi rajaynaysa inay marka dambe aqalka sanadka uu ansixiyo wasiirka maaliyadda Matias Cormann ayaa sheegay inaysan gabi ahaanba ka tanaasulin isbeddelkan
Australia's success as a successful multicultural nation to continue to strengthen
waxaan doonaynaa dabcan waa in guusha Australia ee ah in Australia ay noqoto waddan dhaqamo kala duwan inuu sii xoogaysto dib u habayntani waa mid qayb taas ka ah waxaana sii wadi doonaa inaannu la hadalno senatarada madaxa bannaan si aan isugu afgarano markii aan taas gaarnana hawsha dib ayaanu u soo bilaabaynaa hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa soo dhaweeyey in sanadku tuuray hindisahan aan danta ugu jirin shacabka Australia ee caadiga ah waa sida uu hadalka u dhigay
It was a stupid law The idea that we're going to start setting university language tests had a whole lot of migrants and a whole lot of long-standing Australian residents up in arms These people all long-term
Kani wuxuu ahaa sharci doqonimo ah fikradda ah in imtixaan heer jaamacadeed laga qaado waxa aad uga cawday dadka soo galootiga ah dadkaas oo Australia waqti deganaa kuna dhashay wadamo kale wuxuu sharcigan ku ahaa ay muxuu soo wada Peter Dutton hadda dawladda ayay u taal sida ay u soo bandhigayaan shuruucdooda hadiise uu yahay sharci xun waanu diidaynaa anagu dowladda ayaa sidoo kale doonaysa inay sharcigan ku qaado qof kastoo xareeyay codsigooda wixii ka dambeeyey markii isbeddelkan lagu dhawaaqay abriil 20-keedii sanadkan iyadoo caadiyan shuruucdu ay dhaqan galaan marka aqalka sanadka uu ansixiyo ama waqti kale oo loo qabto
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs.com.au/somali